Jesus.com.
Jehovah, mwe valensunga, emosha ilila lemosha chela, no mwe olon se fe mula mpela, wabulo kushita. Li mwebo, mwe vaishivo vuna kevwa mtima wandi, hecho takuli kumbye koninga, yo kufuma kuli mwe vayawe. Lesa wande la ileta kulimwe Dange nishila isha kwenda mo Kwenda le kanala lubaine iye Le kabilo kutungulu shiwelu Pantu yumwe ona kwa tani kulu selwelu Le kate tinkwa nishe Geti Waya weli mwebo mutima wandi ule fwaya Waya weli mwebo Mawandi ule kabila Kwenda le kanala Lubate tinkwali sheine iyo Le kabilo butungulu shiwelu Mwebele bachalo ni mwe Faya we ni mwe Womuti mawandi ule faya Faya we ni mwe Womuti mawandi ule kabila Kwenda le kanala lubate tinkwani sheine iyo Le kabilo butungulu shiwenu Mwebele bachalo ni mweni
Inene kaya we na filwa Ya tinkwani shepalwa ndine kaya na filwa Ticharo na tishupelo na bantu na baloba Na valuva le fiesonde Mwali landa fionse fi capital Lelo ichevo chelu chike minina Na imini napa chevo chelu Imwe muve inkonto yandi Chimo fie fio mwalanda Impofu teti tungulu le mpofu inankwe Teti njendo kwa vula imwe Ngala ende na kumuvili nikubuna ke
Nekabilo butungulu shiwelu Mwebele bachalo ni mwe Faya we ni mwe Womutima wandi ule faya
Kekabila imwe
Faya we ni mwe Womutima wandi ule kabila
Mkwenda leka iyo
Mbate tinkwani sheine iyo
Kekabilo
butungulu shiwelu Mwebele bachalo ni mwe Faya we ni mwe Mutima wandi ule faya
Kekabila iwe
Faya we ni mwe Mutima wandi ule kabila
Kwenda leka iyo
Kwenda leka na Mbate tinkwani sheine iyo Kekabilo mutungulu shiwelu Mwebele bachalo ni mwe Faya we ni mwe Mutima wandi ule faya Faya we ni mwe Mutima wandi ule kabila Kwenda le kanala Lubate tinkwani sheine iyo Kekabilo butungulu shiwelu Mwebele bachalo ni mwe Faya we ni mwe Mutima wandi ule faya
Kekabila imwe
Faya we ni mwe Mutima wandi ule kabila
Kwenda le kanala
Tinkwani sheine iyo
Nekabilo
butungulu shiwelu Mwebele bachalo ni mwe
Omutima wandi ukabila imwe Amano yandi akabila imwe Jehovah, you are all that I need Jehovah
XJCFansAbintunes.com
Hallelujah.
Thank you, Jesus.
Praise Jesus.
We need you, Jesus.
Lift your hands for Jesus.
Yes, Jesus.
Hallelujah.